Max Meiser.
My sweet in my melody, kila day ninaimba, vile unavoshe kibodi na vimba. I know you like it, don't know, my baby. Please don't stop, give me. Oh yeah, kwa giza utanikoma, cause I'm crazy. She like a banana, katoto kameni bana. Siye misi fumo itena, nakapeleka kabana. Oh nana, twende chumbani pate sopo sopo. Uninawe tutoane kutukutu, navo kuelewa mtoto mtukutu. Nyama chupu chupu.
My city, my love, love. Acha ni kwambie, ukinuna kidogo mweza kona chachawa. Ila ulije, umenibana kwa mbavu mbavu. Kidogo nipumue, mganga wako alotengeneza dawa. Asini ganui, na tetema tetema moyo. Usije kuniacha dolo, ogopa wapepe masharo. Mapenzi yako seka soro. Ndani, unagiza tuwashe mata. Nikiwa sikuoni, wazako akili inapagawa. Iyo, 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 iyo. Yo, 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 yo.